denjoya nina kabosi ko kalimu ifungo terwa kubirwana
mazima
kamalo kusiba osija kufumba kasijako wanofumbie
nkare nyabo eh muchara bwanika ngamba muchara bwanika
wanji
envo janezi za tali empota
kubafu bwendi kolwa chochina
twala kwe muli twala kwe muli jango rumpe jango rumpe kandi tuludde okulabagana
mbade simanyi cho bankusanga nina luna masuko yengo tunulanga limwengeri ate munange tewetunda ngatena kwekubanga konye mabega nti okuzala tukwekume nempeke nensibulo kulumirwako mirenga kikuyambe
mira
era nekulaga enkozi senyango nkitokwanga mu kitimba kankulaba oli kumakwa mukazi wattu bana basajja manya
ntalu
munda ddala obuwatala okuzama ze kutendereza
okusalongo
zendaba byakulaga alimu obukyayi ngutufu balakoye sibanze nenguma kwebyo ejjoko gwakye kuya mukume labe kulona musanza ayina ekimyulo n'omusajja wakukuta era nze kyanzigweddeko nalabye amawano gwetula mbikugambe
sisonga kumuntu alumirwa eddyalye ye bwobuba oli kwa mazzi okutayira abaami bazibu nnyo okuyiga n'abakyala bangi babali mbufumbo nga naye batuddeyo mbulumi nga naye badde okugifuna amalaguwo nga songa akasana nnyo okukola mwosanga n'abamu abanywa ku myenga oludda n'akubunya emiwabo eriyo n'akwanya abakazi ejjogo era n'abakulaga akulumye weewange mwawulamu talina ddingo saalongo tanganya kujula zeera kyenva nnyirira okukira ensaata kisebo tuli bumu mutima nejaba oludde bwadda ngamba nejampakasiza mbifuna gomesiza akacyoka neziri musanvu gulo yankubyeko bbiri n'engatto yanguliddeyo omulembe era nikyonyumya okibulwa ye ngatto mpulisiza nnawonya amanda kuuka yagireesa omwami kati kwebyo nsimbuka wantikka ensaamu kwoya mbiyita ng'omuwere ndowooza n'owuwa kuwalutudde engeri gyasiiba bakoobiweza n'olutiiko lummeza osanga akomawo leka njentegeka ennyumba yoka enkamuule yawona akatunda alyoka asanyuka olaba obukwano
mukazi wattu ebyo bikwenyunuza bingi awo watyanga kwofunya kuseka byata tewekuula erijjwa mu butuufu omusajja osiwa mulimbe tosaanira mu makange bububi bwalibonya bakufa ebyanettibwa manya alita omukazi alabika kakaabya abantu ngolakoyo nti ye mwami alabika yakugeta mukazi wattu kata kikyamu kyeweeyanza nakamba avuga tuleera yali akwagala yatuma nkugambe naye gwe wannemanga wekomoma wekuumidde enkwene kati wuuno omuganira nga bwatakwana bwatyo nno bwakulimba kwaka amaaso gaalinga gabunya obwenzi gwe noonyereza kyali lwakuba saagadde kola lugambo gye mmanyi kubalo bingi laba nange eyagezanga nkoze ebitajja kubamweyo kati kyali mpulira nti n'olumu amanyi okuteeka nkwezi ze tondoopa mwana oli erinsobodde obbigamba gwe kwata bye nkugamba
balumondenze uwa nalinnya y'ekigere bwengaabi kukwatako oto byatula naye ebyaba nnoobiraba wangaba omwana w'omusajja eryekakeeka ngaato kyenyumyako ekyo n'embuto z'owagulamu ino tumanya naye neetubikkako mbala bisensi
naye mukazi
gwa mugezo wandika kumasi. Abantu abamuli nombe kumanga ye nawe wekiswafu.